exclusive from MalawiChoose.com. Another one.
Size your way. Your way. Size your way. Hey. Your way.
Niwe ogongola ngati umatenga loni zoti ndiwe chipadzuwa sizingasowe mboni tsiku langa limakoma ndikakhala ndiwe wekhaso umaona sindilola unditawe hana zanga amandisirira akaona momwe umandikondera ati nkazi koma uyu nkazi koma uyu amakupopa iwe nkumanyoza beyao ndiziyenda beshosholo deire komwe uli nako ndigaire komwe ndili nako nkugaire saizi yomwe umakwa
Size you may, baby, if you ain't in it, you can't have it. Well, I disown it. Size you may,
Kundi Gonda Guago in Nagugonda, Osama Dengela Zone Nanzago, Kundi Gonda Guago in Magugonda, Osama Gaige Beuma Guanira, Size you may. Yoma imba foni wosadigira ine Saizi yomwei Yoma ndizuzula nthawi zose nkalagwitsa Ndizikonda na chonchi deire Komwe uli nako ndigaire Komwe ndili nako nkugaire Saizi yomwei wosasimu
Baby ife Iwe nine Tikondane Wela disungane Chosela, size you may, size you may. Baby, if you ain't in it, you gonna need. Well, I disungane, size you may.
Magwela olo uzindi gemula dinkanita tutopeka mkumama tana pula muziko la tulatu saizi yomwei zoma yamba nadala saizi yomwei maeksa kwa yamba kukulira maeksa nga yamba kusirira obanda sanje sama dibisira kutito sefe timata kusanka tiziseka bejonchi deire komwe uli nago ndigaire komwe ndili nago nkugaire saizi yomwei pidiriza
baby ife Tikondane, wela disungane, saizi yomwe, opanda kuchosela, saizi yomwe, saizi yomwe.
Exclusive from MalawiChoose.com. Another one.